CKMusicPromos.com.
Na 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 na.
Shepwamano, umuchinchi weka weka tawansa lwile kubanobe. Haya, umuchinchi weka weka tawansa lwile kubanandi. Awe wo.
Twalipona bo, balipiamo na banabo. Kwale bo twale angala na bo, balipiamo na banabo.
Ibali tusha pantu na twakwete fyo bale kabila wewewe.
Ibatu sile mufilamba, lelo chilipobo iwe.
Exclusive from CKMusicPromos.com.
Farvey Entertainment.